Ndabula labula ntabula tabula bonna beyita basita eyange bwemba gikuba nze kwatako ne kujita sinnamala kuzina kyokala bono bwampita omwana mulungi alinga omuni oguguddeko mata bwemba nga mmuja sisobola nze nakumukkuta gye nasangira Ryan Benga agenda ku ssomero ne musuubiza ono omwana nze mukuba empeta nali muwe bbiri naŋŋamba mbugule magirita nga nakuze dred mwattunga lireebeeta nakusuubiza empeta gwe just believe in me I will show you bye gamba
eryambuzaabuza nze mukwano ndi mubufu abantu baveko bamabala bayinaga nkofu omukwano nguyina mu by'omukwano nze kifu zenakwambala bebi wange ng'omukufu
abakwagala mbalabudde bakuveko njabakolozanga bayina hupingi kofu ng'olugire kamusibenze muteekeko kufulu bweyagezaako okumukwana kubirawo enduulu ng'atolumpita nzijirawo kambe mbakulu ebyo bireketo bigenda bugugo bya sakulu gwekola kimu mukwano ng'otunuulira nze gwe bakunyumiza lulyali bwe wali ng'oli mutonze yasiba ntakugala ebina tenetakaddiwa nga memoleka gyabali mutwe bonna nabayiwa bye nakusobya mukwano era byonna sonyiwa
ennaku zinene ebintu byakyukamu bwe ntunula wali mba mmulaba bwe ntunula wali mba simulaba ate we ntunula eri mba mulengera Diamond Kerryan Ben Patabudi Advantage Uganda kasise nkudi akwenine kaninyireko kumpi ne kumbudi akwen fantastic advantage a very good baby girl Rihanna ndabula labula ntabula tabula bonna beyita basita yange bwemba gikuba nze kwatako ne kujita sinnamala kuzina kyokala bono bwampita omwana mulungi alinga omuni oguguddeko mumata
biya biri mu mukaaga Rihanna aliko audemi advantage nga yeffe tuliko oyo gwe kirumye genda oliire ku nsiko nakyonya mumpime nga tewaliwo ddipo lero kanyo mpime nange ntera mu kikopo bino bye tuyina twasaba mu ttepo
okuva lwe nakulaba naterera tekyali kinuma empeke nazifuna omwana mulabe gwaliko piga omwana ayaka akirako ku musana sagalayo muntu yena kukwatako kuba we bakukwatako muli kimpisa bubi omwana mulabe asibya kaviiri kuli kimu ekimuliko gamba kirini era gwe omukwatako kuba malaali
omukwatako kuba malaali
saasira kompe yalinga kubalala oyo atakimanyi nti zedi wa kabi akyabulako boyo kumpitako muwala bambi tompima pima njogera njogera nababasoma sogera sogera nabatasoma kuba erinnya lyera lyababasoma gwatasoma tosenye nakulyogera advantage yenze veeyo muduuma obulungi bwalikera nze musiima abamubanyize bali eryabettima bwemukwatako bwente emitima kibaluma onoomuwala ewange yandi mu mutima ng'omuliro boyo mwanono gwa ncoma yatuukira atayagala yakutuma bwe yagenda teyandekera na mutima ndabula labula ntabula tabula bonna beyita basita eyange bwemba gikuba nze kwatako ne kujita sinnamala kuzina kyokala bono bwampita omwana mulungi alinga omuni oguguddeko
yesu akola amina akola amina yesu akola amina amasubuhi viyu